Leads on the beat.
It's a time to remember, maze. While you poteza maparo, it's so painful. It's a God wakumbuke, I'll see you. MC Jimmy, at the Braga.
Mother, look at those kids. Those kids sleeping in empty bowls. Empty bowls in the street, yeah, having no parents. They are ready, gassed, nowhere to run to. All they are bantu. All they feel is hopeless, hopeless. Feeling everything is dark, taking their future black to them. Go show the light. Show the light, whoever thinks impossible to you, all is possible. Bring them to surprise, suffering, survive. All they are tossing sand. All them floating shame. You our grandchild, you our papa, wherever you decide, we be by your side. Yeah, look to the poor, all dominated, no given a chance. Yeah.
Mayatima ele babo si walenge waliopoteza, kaka na madada si walenge wapeke. L-O-V-E-H-O-P-E-J-E-S-U-L si walenge wale. Mayatima ele babo si walenge waliopoteza, kaka na madada si walenge wape.
See what lenge papa, but don't wanna die more dependent. Protection to the one from you. See joka wachupa, wajaze na mapupa. Ro washa kupa, mahobu washa tenga. Umilangu hasa, wapende vipasa. Shikilia kwa imani, tena wapena sa. Shida zao zitatue masa. Wenye talanta, wape vifa. We've got dancers, check it out. Melodies, sweet voices, chilling out. Watete, watete, tena mema watende. Kama jiso livo tenda kupa ulo na sila. Wape reason ya kusing na kudance. Daba some killer time son, ikirise. There's a prayer, oh Lord, let it be your will. Kama ulivo lipa zao, dhambi lipa zao bills.
Mayatima ewe babo si walenge wali yopoteza. Kaka na madada si walenge wapeke. L-O-V-E-H-O-P-E-J-E-S-U-L si walenge wale. Mayatima ewe babo si walenge wali yopoteza. Kaka na madada si walenge wape. Maisha ni magumu hasa kwa watoto wa aina hii. Sitake tu wa jinsi pweke unaweka bakushi. Maisha umekosa hasa penzi la mama. Ni utungu ndani ya moyo. Ni nani atanipenda? Teni nani atanipunza? Chozi langu watanifuta? Ndo maswali najiuliza. Ni nani atanipenda? Teni nani atanipunza? Chozi langu watanifuta? No maswali na yuliza. So Yesu watete, give them love, give them peace in their lives. Oh yes, I say Yesu watete, give them love, give them peace in their lives. Oh yeah. Mayatima ewe babo si walenge wali yopoteza. Kaka na madada si walenge wapeke. L-O-V-E-H-O-P-E-J-E-S-U-L si walenge wale. Mayatima ewe babo si walenge wali yopoteza. Kaka na madada si walenge wapeke.
Braga, give me the first line rap.